kwanza mirai mia kwanza mi kwanza ukeki sangelewa kelewa 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 mi kwanza smaskoiru dali chai tata upai
emalamu kelewa kukusi
from madnaja.com.